Hold on, hold on. Yeah. Excuse me, please.
Hatupo kinyonge. Tupandefu za pombe. Pombe. Pombe.
Again.
Wanangu mskonde. Tunafikia mabonde. Zima moto wa jirani kwa kwa toto wanaungua. Sola zima uniongelesi fagiriwa kinijua. Najua watu zaidi ya wanavunijua. Yani najua watu wachache au likuwa ujajua. Hapa ujataka kukasho ni kalie. Joe kalie. Joe ni salie. Joe na kalie. Pusha ni katie. Na maneno we pumba
ni upimbi.
Meneje ilijasho la chupa
ni ushindi.
Sasa kama hauna ubavu
si undindi.
Nataka masimbi. Nataka mama rima. Lazima tutataka manjirinji.
Easy.
Mkali nani sihirizi. Walindizi.
Squeeze.
Ni mwendo tu squeeze.
Clap rappers around and improve the game.
Mimi kwanza, mimi kwanza. Hold on. That's the ultra rap.
You know the drill about the clap rappers around and improve the game.
Mimi kwanza, mimi kwanza. Hold on. That's the ultra rap.
Na bado, navunja makabati obey. So lazima nigonge nitoke bethei. Shega say. Wanarega, wamejitega. Next time siko say. Feeling geni sitoke. We unajua kurap, miss you hiyo soke. Sasa kama inakaa katikata paja hiyo sinyeti. Nimeamini ujuu kubeti. Hata idamini alikuwa fresh.
Ila we ni fake.
Afuscheki. Mini kiboko kuda dadeki. Hao ni mbu tuwa nazugwa na netu. Wafuga machesti. Hizo ruga utakuzuga utachujwa ili wabaki wepesi. Nimekunia sana hivesi. Hii naituaje. Shusha zipu naifila aje. India Bombay. Aje. Aje alikei. DJ ukibana upigi hii ni kei. Ni kuachana bigger sound. Otajua miso gay.
Clap rappers around and improve the game.
Mimi kwanza. Mimi kwanza.
Hold on.
That's the ultra rap.
You know the drill about the clap rappers around and improve the game.
Mimi kwanza, mimi kwanza.
Hold on.
That's the ultra rap.
You know the drill about the clap rappers around and improve the game. About the clap rappers around and improve the game.
Beat the road to the end.
About the clap rappers around. You know the drill.
Yeah. Rap wa boy man character basa kimara top over kiboko kaka sao ni bwana shamba ndio ndomo uliponza kichwa skill tafuta mkalimani wa verse.